erayga nidaamka cusub ee Ruushka ee lidka dayax gacmeedka ee ku lug leh awoodda nukliyarka amaba hubka ayaa bilaabay in uu fido horaantii toddobaadkan kadib markii xildhibaan sare oo Mareykanka uu si cad u soo bandhigay walaac. Laakiin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in aysan weli jirin wax laga walwalo.
There is no nuclear threat to the people of America or anywhere else in the world.
Ma jirto ayuu yiri khatar nukliyeer ah oo ku wajahan dadka Mareykanka ama meel kale oo adduunka ka mid ah ee waxa Ruushku sameynayo xilligan. Waxa uu yiri siyaabaha qaarkood khatarta Ruushka weli waa hami.
We found out there was the capacity to launch a system in the space that could theoretically.
Waxaan ogaanay ayuu yiri inay jirto awood lagu soo bandhigo nidaamka hawada sare kaas oo aragti ahaan sameyn kara wax walaac leh. Weli ma dhicin ayuu yiri. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ay la xiriirayaan dhigooda Ruushka iyaga oo rajaynaya in xukuumadda Moscow ay isbeddel sameyso.
There is no evidence that they have made a decision to go forward with doing.
Ma jirto ayuu yiri wax cadeynaya in ay go'aan ku gaareen in ay horay u sii wadaan wax ka sameynta hawada sare. Afhayeenka xukuumadda Kremlinka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS in laga bilaabo maalintii Jimcihii saraakiisha Ruushka aysan wax wara ka maqal Mareykanka.